Eh, kuno ndi nshukishi wabwino bate filimba fileli labwino. Nikudi icon.
Pasto kande shomu alwa, kano mwine angu. Banka, mwewa pena ati papa, mkupeni keno wala nalareka. Naku iso wala wanyu.
Link up.
Nalipake tike pa mumu mwita mkuba. Amere fan kiwa riri lati naluba. Namwipisha nishalanzi lati na wawai. Na better be lost and found natima. Niwena nishina, she said Fatima. Kweno limusuma, she said Bruna dishiba. But bao mifipuba. Better nendeshi man, date dalala cause love this son. Nakamo walo wa.
Walo, walo.
Yufwe kamo walo. Yee. Tama love this son, na yufwe kamo walo wa.
Bano.
Yufwe kamo walo. Jama love this son, na yufwe kamo walo. Yufwe
kwa kero tuare mwona mo future. Tua tamba no kusama, tawa kake na kupa. Kanshika tukwetea vengi, kwa tini kumbari. If what's tola nako, kanshika ritugumba. Nde kweva vengi tuwa dressed up. Kuda mwona kwa nuevo vewe got stop. I can't fall in love, love unjimona nga trap. Ira lishoka funi viramba nga kutap. Sopone na mu love, vacho on risk. Ine pariba maria na risara po whisky. Hey, my own jebele. Na papa teno kuchiranka bo miaba. Wakanka kesone na risara po fio waro ha.
Waro, waro.
Ifoka no waro.
Yeah.
If yama love this sana, ifoka mo waro ha. Ifoka mo waro. Christine, Nishindi 16, Muklas Library, Ndelolela Justin. He was the only guy na pampi de motonze. Nobody would cut us, Jiga na Beyonce. Long story short, school fees, yandi tuareria. Anjeverat, kisaka mana shikabuera. Before we finish school, ni zanga zangena. Justin, before exam, malo vile pamuera. Umutima broken, no musana frozen. Na lili hile fina makuisi shoshen. Na eba best friend, arandira it's all shame. Na dikwebe dati love this son, na kamobu alwa. Iwe kamo walo. Jama love this son, na iwe kamo walo.